we are, as Ethiopia and IGAD, we are absolutely satisfied with the process.
Wuxuu yiri annaga dowladda Ethiopia ahaan iyo IGADba waan ku qanacsannahay prosesska socda.
I was the new officer in the Ministry of Foreign Affairs when Ibrahim IGAD was doing his process in Somaliland.
Wuxuu yiri shaqada wasaaradda arrimaha dibadda ayaan ku xusbaa markii Ibrahim Xigaal Somaliland uu bilaabayay arrinta Somaliland.
I was in Garowe with Abdullah Yusuf when we did Puntland.
Wuxuu yiri Abdullah Yusuf baan la joogay markii Garowana la aasaasay Puntland.
But I assure you, I am a witness, it has never been as complete, as inclusive as Juba.
Waxaan idiin sheegayaa oo aan idiin xaqiijinayaa in labada process ee halka aan ku soo arkay aysan sida Jubaland loogu dhan yahay ee loogu midaysan yahay aan loogu dhannayn looguna midaysnayn.
The beauty of this Juba is,
waxay ku qurux badantahay Jubaland waxa weeye,
it was IGAD pushing Somaliland.
Taas IGAD baa Somaliland bushgareynayay.
It was Abdullah Yusuf who was establishing the administration.
Abdullah Yusufna wuxuu aasaasay Puntland.
But this one,
laakiin middan iyada,
we told the President Ahmed Madobe,
waxaan u sheegnay madaxweyne Axmed Madobe,
sidaad madaxtooyo
adiga madaxtooyada fariiso,
he's not running the process,
idinka idin processkan idinkaa wadaa isagu ma wado,
it is Abdi Balle running it.
Abdi Balle baa processkan wada.